halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. howlwadeenno caafimaad ayaa shalay booqday degmada ceelbard ee gobolka bakool. howlwadeennadan oo dayuurad ka raacay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo arkeen xaalad daran oo halkaasi ka jirta, waxayna sheegeen in maalin walba ay dad u dhintaan cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka. haddaba maxamed cabdi xasan dheere ayaa ka waraystay arrimahaasi doctor caasha cumar kalbow oo ka mid ahayd howlwadeennada tegay ceelbarde, waxaana uu marka hore weydiiyey sida ay xaaladdu ahayd.
aad iyo aad u cakirnayd xaaladda ceelbarde. saacaddii aan ka deganay annaga saddex qof oo meydahaan ugu tagnay, maanta saddex qof oo ku dhimatay, shalay afar, darwaad hal, tikasi horeysa shan, sidaasay dadku maalin walba ugu dhimanayeen.
waan garta. imise dhakhtar baad ahaydeen amaba imise shaqaale caafimaad?
saddex dhakhtari kalkaaliyaal caafimaad halkaasoo. laakiin waxaan ugu tagnay degmada, waxaan ugu tagnay kalkaaliyaal caafimaad oo fura badan ay leeyihiin. dadkii ka baxay dugsiga caafimaadka magaalada muqdisho ayaa ka ah senior paramedic, waxaan loo yaqaano, ee kalkaaliyaal caafimaad ka garab shaqeeya dhakhaatiirta oo aada u fura badana jooga.
waan garta. yaa abaabulay socdaalkiina?
socdaalkeena waxaa abaabulay mas-uuliyiin hore iyo mas-uuliyiin hadda oo reer ceelbarde ah oo magaalada muqdisho nala joogay, qaarkoodna ay hadda magaalada nairobi joogaan. waxaan abaabulka aabo u ahaa oo khaas si toos u abaabulay ee wasiirkii hore maaliyadda xuseen cabdixalane.
waan gartay. markii aad meesha tagteen waad ii sheegtay in xaalada dhimashaad aragteen iyo kuwo maalmihii ka horreeyey dhacayba, maxaad bal haddaad sawir guud naga siisid amaba sawir cadaad naga siisid waxaad kusoo aragteen meesha?
meesha waxaan kusoo aragnay dad aada usoo ritay cudurkan shubanka, u badan reer miyi, dadka tuulooyinka ku xeeran degmada ceelbarde, biyo la-aantuna ay aada iyo aada u halakeysay. shubankuna wuxuu ahaa shuban noocan loo yaqaano water diarrhea oo marmarka qaar xitaa koleraha u positive sheegay, qaar rapid test examkan degdega loo sameeyay waxay sheegeen xataa positive cholera, inkastoo aan aada loogu kalsoonaan karin. in sambalada qaarkood shubanada qaarkood nairobi loo diraa ee lasoo baaraana wax fudud ma aha. marka cala kuli xal annaga waxaan xooga saarnay inaan ka daweyno, inaan siino waxyaalihii shubanka joojinaya hadday ahaan lahayn wixii fuqbaxa iyo wixii jeerdiga dilaya labadaba. waxaa kaloo muhiim ahaa safarkeena aan ugu tagnay inaan faleebo iyo antibiyotic iyo u geyno howlaha xanuunka iyo shubankaba lagu joojinaya, inaan barno waxyaalo kuta baran karaan inta aysan daawada haysanin oo caadi ah. waxaa ka mid ahayd kalkaaliyaashii caafimaadka iyo qodihii caafimaadka, dhakhtar wax dhakhtar horta umaanaan tegin degmada. waxaan aada ugu baraarujinay inay samaysan karaan waxaan maadadan loo yaqaano oo aresta oo soo celisa fuuqbaxa, gacantooda ay ku samaysan karaan si ay haystaan biyaha caadiga ah oo laga keeno lagu keeno hab ganacsi ah, ama biyaha yarkaahe u yaalla wasaqda inay karkariyaan. markay karkariyaan kadibna ay oo aresa iyaga samaysteen oo kala samaystaan si fudud, halkii litar oo biyo ah inay ku daraan saddex qaado cusbaa iyo hal qaado sukor ah kaga filan oo ars, inta ay ka helayaan oo arsta caadiga ahayn ee dhakhaatiirta ay u keenayaan bahda caafimaadka. waxaa kale intaan ku wacigelinay inay shubanka ku joojin karaan iyo mataga tirada badan leh, biyaha bariiska inay dadka cabsiiyaan oo biyo fara badan intay bariiska ku kariyaan, biyaha cada bariiska kasoo baxa ayagoo kulul sida shaahi oo kaleeto ay dadku u cabaan. waxaan kaloon aada ugu baraarujinaan maanta kusoo wacigelinaan soo barnay in biyaha markay wasaqdoodu zaa-id tahay intaanay karkaris aadin inay maryaha ku shaandheeyaan, oo maryuhu waxay ka caawin karaan inay reebaan waxyaalaha culculus, molekulada loo yaqaano molekulada hebiga ah oo culus waa reebaysaa maradu. marka maro nadiifa sida cimaamadaha oo kale waxaan soo barnay laba cimaamadood in layskor saaro lagu shubo biyihii waxaa haraaya wasaqaadi fara badan oo xataa jeermi ku jiro, inta nadiifka ahay soo harto markaa la karkariyo oy sidaas isticmaalaan. runtii way soo dhaweeyeen, aadayna ugu farxeen, waxay noqotay waxyaalo la yaala oo ka dabari kara inta aan kasoo gaarsiin karno daweynka ay u baahan yihiin.
waan garta. marka ugu dambeyn waxaad ii sheegtaa dawadii aad geysteen iyo dhibaatadii meesha ka jirtay maysla ekaayeen, ma kala weynaayeen, gargaar dheeraada dabcan meel walbaa u baahantahay wax ka jiraan, laakiin ceelbarde ma u baahan yahay? bal arrimaha iga
aadi ugu baahan yihiin islamana ekayn mana soo buuxin karin mana u dhaweyn karin, laakiin wax la-aan ayay dhaantay. waxaa kaga filnayd aqoonihii aan afka ka barnay oo aan nidi nuucan u noolaado oo nuucan sameeya daawooyinkana, siduu ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre ku booriyay dadka oo uu yidhi qof kastoo soomaali ah waxaa xilka saaran inuu ku baxo arrintan, taasoo annaga hortana waday oo aada noo baraarujisoon u samaynaynay. warkida wasaaraha waa inaan kala joogsanin oo la wadaa. Balse waxaa mushkiladda ka jirta transportka. Daawada la waday iyo transportka wax shirgama ma ahayn. Habkii lagu gaarsiin lahaa dawooyinka noocaas ah iyo wadooyinka loo marin lahaa in laga munaaqashado laga fikiro.
Taas waxay ahayd Dr. Aasha Cumar Kablow oo ka mid ahayd howlwadeenna caafimaad oo booqday maalintii shalay degmada Eelberde ee gobolka Bakool.
Isla arrimahaasina ku jirnaa qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 17 milyan oo qof ay gaajo ku hayso 9 waddan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay taageero u fidiso wadamada bariga Afrika. Wariyaha V O E Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi. Waa kan Harun Macruuf oo inoo soo jeediya.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu soo gabagabeeyey booqashadii uu ku tagay dalka Kenya, waxaana 4 shalay uu ka digay in bariga Afrika ay ku soo fool leedahay macluul iyo in xaaladu sii xumaato haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo qalalaasaha ka dhashay abaaraha. Soomaaliya waxay qarka u saaran tahay macluushii 2 in ka yar 6 sano. Waddanka Koonfurta Suudaanna waxay meelo ka mid a waddankaasi kaga dhawaaqday macluul, iyadoo dowladda Kenyana ay ku dhawaaqday meelo ka mid a waddankaasi inay ka jirto masiibo qaran. Dalka Itoobiyana in ka badan 10 milyan oo qof ayaa la seexanaya gaajo. Guterres waxa uu madaxweynaha Kenya kala hadlay xaaladda dalka Koonfurta Suudaan iyo weliba qalalaasaha bani aadminimo ee waddankaasi ka jira.
We had the opportunity to discuss and again to find an identity point of view on how to create conditions for South Sudan to have an inclusive dialogue leading to a true peaceful settlement of the problems that South Sudan faces and at the same time with the
waxaan helayayuu fursad aan kaga wada hadalno kuna ogaano isla markaana ku aqoonsano fikradaha ku saabsan sidii Koonfurta Suudaan looga abuuri lahaa duruufihii saamixi lahaa wada hadallo loo dhan yahay oo dhaca, kuwaasi oo horseeda xal nabadeed oo laga gaaro mushkiladda iyadoo gargaarka bani aadminimo loo furayo dhammaan meel kasta oo waddankaasi ka mid ah si loo gaarsiiyo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalada socda bililiqo iyo weliba caqabado ku hor gudban gargaarka bani aadminimo inay boqon gooyeen in gargaarka la gaadhsiiyo kuwa sida aadka ugu baahan ee ku sugan Suudaanta Koonfureed, taasina ay halis gelisay noloshii in ka badan 1 milyan oo qof. Guterres waxa uu sheegay in dadaal weyn loo baahan doono sidii loo soo afjari lahaa xisadda siyaasadeed ee waddankaasi, taasina ay horseedo in la khafiifiyo dhibaatada ka taagan dhinaca bani aadminimada ee haysata dadweynaha Suudaanta Koonfureed.
We are not yet there. We still have many incidents taking place, many fighting taking place, many problems taking place, but the risks of genocide have considerably diminished, and I'm hopeful that with this unity of work, with African leadership, IGAD, African Union and UN, we will be able to move in the right direction.
Waxa uu yidhi weli halkaas ma imaan gaarin, shilal badan ayaa socda, dagaalo badan ayaa dhacaya iyo weliba dhibaatooyin, laakiin halistii uu ku dhici lahaa xasuuq way yaraatay. Waxaana ka rajo qabnaa, ayuu yidhi, iyadoo la adeegsanayo midnimada ka dhaxaysa hoggaanka IGAD, midowga Afrika iyo qaramada midoobay, inaan jihada saxda ah u dhaqaaqi doono annagoo ka dharagsan caqabadaha waaweyn ee jira. 17 milyan ee u baahan gurmadka degdeg ah ee ku nool bariga Afrika, 3 meelood oo meel waxay ku sugan yihiin Soomaaliya, waxayna u dhigmaan kala bar dadweynaha waddanka. Laakiin roob yaraan iyo colaadaha socda ayaa sii xumeeyey xaaladda bani aadminimo ee Soomaaliya. Guterres waxa uu Soomaaliya booqday maalintii Talaadadii, halkaasi oo uu sheegay inay xaaladdu tahay mid aad u cakiran.
Having witnessed the deadly combination of conflict, hunger and of disease caused by the continued struggle of Somalia to be able to defeat Shabab, to end terrorism and to create the conditions for peace to be re-established, but with drought that has had a devastating impact in the economy and in the lives of the Somalis.
Waxa uu yidhi, waxaan soo arkay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin colaad, gaajo iyo cudurro, kuwaasi oo ka dhashay dagaalka sii socda ee lagula jiro Al-Shabaab iyo soo afjaridda argagixisada. Waxaan soo arkay, ayuu yidhi, dadaalka loogu jiro sidii nabadda loo yegleeli lahaa. Waxaa jirta, ayuu yidhi, abaar culus oo ragaadisay dhaqaalihii iyo nolosha dadka Soomaalida ah. Xaaladahan masiibada waxaa weheliyey, ayuu yidhi, cudurrada shubanka iyo daacuunka oo aad u faafaya, kuwaasi oo dadka dhibaatooyin badan gaarsiiyey. Waxaa cad, ayuu yidhi, sida loogu baahan yahay kaalmada beesha caalamka xilligan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay inay u baahan tahay in ka badan 800 milyan oo dollar si wax looga qabto qalalaasaha Soomaaliya keliya.
aada buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o e da maxamed yuusuf uu nooga soo diray magaalada nairobi.